Kylie,
Razor. Kanyerele, skakona pali sugar. Italiso, na chile wan, na soma.
Hey, hey, ipata dushani na dunku. Tawana wakuzunga tiri waguruku. Mufila mafula maguruku. Waicha mwaliza kumangu magabuku. Machalo da guava ushate ma better life. Pachalo takwa mwusha temwa better life. Tamuliva tunturu ya mamuka muna tamakwata vega something. Something. Tamakwata vega something.
Ala muka bondo kabangani.
Tamakwata vega something. Something. Tamakwata vega something.
Mwena angu sembe muli na mwai waine mutiale mwanza. Ndipo manzi sembe stikumwa. Bai kutiela ku Dubai. Red Bull kuendo mwela ku Russia. Hati ndiye kuli OG. Kulipe mundu wamene safu na vintu vonzuna. Chikanga ine napezekeza po ambuye alili na frizidi. Hati nilipe makoro ine kunichita so na zongani. Geliso Korasi.
Hey, ipata dushani na dunku. Tawana wakuzunga tiri waguruku. Mufila mafula maguruku. Waicha mwaliza kumangu magabuku. Machalo da guava ushate mwa better life.
Better life.
Pachalo takwama ushate mwa better life. Tamuliva tunturu ya mamuka muna tamakwata vega something.
Something.
Tamakwata vega something.
Muka bondo kabangani.
Tama wada vega zamvin.
Zamvin.
Samuti.
Tama wada vega zamvin.
Hey, nangani posa. Shikanga mkiala wa suti. Anafenti ya pangiri rayonika. Bantu kufunsa kuti ninjala hii. Hati mumpase mango. Mwamena na kanira kuti iwe. Ngati semeneza kufuna mango. Waisi na fentere kusowere. Wose kifuna vintu vapino. Kangambuye Yesu ama kambiratu at I'm the jealous God. Sibafuna satana kukwira kwa kulibana vake. Anyway, upgrade na software ama pete pete. Ati lichape muize, ulibe chape. Kunishita so. Ukafuse zivantu kwa makeperekia. Wo, manyala.
Ipata dushani na dunku. Tawana wakuzunga tiri waguruku. Mufila mafula maguruku. Waicha mwaliza kumangu magabuku. Machalo da guava ushate mwa better life.
Better life.
Machalo takwama ushate mwa better life. Tamuliva tunturu ya mamuka muna tamakwata vega something.
Something.
Tamakwata vega something.
Ala muka bondo kabangani.
Tamakwata vega something.
Chicago's.